ውን ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ሀንገ ጅማታት ገልገለ ከሳሳ አለማ ፎለካ ጀልቀበ ያንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ሀገየ ሰገል በረኩ መለማፍ ኩረ ሰዴት ነጋን ኬኛ በከጅርተን ማረት ስናገው ደገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ኬሱሜ ሲቱን ኬሰነራ አንቶጅበይ ሆራት
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳ እንዲት ደገፈቶ ተኬኛ ከሞልተ ረኮ ቴክኒካፍ ጀቻ አከበረተ ሜት ሰገንታ ኬኝበሩ በነቹ እንደንደኝ አመለ ሰነ ስሬሱዳፍ ኦጀታጅሩ ደገፈቶ ተኬኛ መቶ ተዶ አረቀምኑ ከነ ኬሳ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ሳያሰፈ ወርቂ አራጅላ ሞቱማ ሳውዲ አረቢያ ሚኒስትር ኢማላቲን ዱርፈሙ ሲማተኒ ጅሩ ከጀሩ
መጋላለን ጅጅጋ ፊድሬዳሞ ሀንገተኮ ተስገባኒ ጅሩ አመዩ ገሩ ጄቀምሰቱ ከኡመለ ያዶን ጀዱ ደገሃማይራ ኦዱ አቦ ደገባ ሰቀምና ሚሴንስ ኮንግረሲ አሜሪካ ማይክ ኮፍማን ጅጅረምን ኢትዮጵያ ከሰተተው አብደቺ ሳዳ ጀቹን ቢየቲ ዳውቱፍ ጅሩ ቆጵያ ዳቀምና ሀንገቱም ረሰገንታ ኪኛት ነወሊን ቱራጀና አምጉቱማ ኦዱፍ ገራናሞተን ሰንደበርሳ
ዳበኒ ቶኩማ ጉቱማ ኢትዮጵያ መያድ ሄራ ኢትዮጵያ ከሰት ከየኒ ሶዶሚ ሰገል በየዲጉ ዳፍ ከንቱመ መጀቹዳን በላልፈቴጅራ ከየኒ ኩን አካቀሙስ ጋፈቴጅራ ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ከሰት ነገኛፍ ምርገለም ይወኒ ከበቺ ሱዳፍ ሞቱማን ተርካንፊ ሄሮሳ ኤገቴን ፉደን ከጀዱ መያድ በዲ ደቀበይ ፋንጎውነ ከሴረ ድረት ያተኒ ጋፈተመኒስ ጋፈቴጅራ አከመልስካቹ አምሃ ገባሴቲ መያድ ኢፕሲኒ አራ ቱተጋዘጠ ሶታፍከን ከበራ አንጎ ያዴ ከሰቱ ማመፍ በከማታይ ከየተ ሶዶሚ ሰገሊት ከፉለ ፈተቱሬ የሮአማ ለሚወን ቢየቲ ሄዱን ካን ቡቅፈመን ሉቡን ለሚወን ሄዱስ ከበዳጅሩ ሰበባ ከየን ኩንቱ ማመፍ ከንጀዱ ፓርቲን ኩን ከነመሌ ስርኒ ፌደራል አፋንረቱን ደፈሜ ድርፈሜ ለሚወን ቢየቲ ወሎል ሲሱ ማለ ፋይዳ ከነን ቀቡ ጀቹዳን በላለፈታ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያስ አፈወርቂ አረጅለ ሞቱማ ሳውዲ አረቢያ ሚኒስትር ኢማላ ቢየቲ አብደል ጁበሪን ሆገነሙ አረመነ ሞቱማ ሳኒት ሲመተኒ ጅሩ ሚኒስትሪቺ ዲማላ ሳውዲ ጠላያ ሞቲ ቢየቲ ሳልማን ቢን አብዱላዚዝ ራ ኤርገሜ ከኒጠተ ሴራ ፎብ ረንዴቢያ ከኒጠተ ሴናፍ ኦቦሉማ ቢዮተ ለመን ግዱ ጅሩ ጭምሶት ፉለፈተ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትከኑሳኒ ሚኒስትር በክሲሳ ኤርትራ ኦቦ የማነ ገብረ መስቀል ፉለ ትዊተር ኢሳኒ ረቲ ኢብሰኒ ጅራን ከረጋጅር ተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ ዲሞክራታው ኮንጎ ጆሴፍ ካቢላ ፍለኖ ዱፉረት አከን ዶርጎምኒ በክሲሱሳኒ ስመቴ ጅርቲ ኩን ኮንጎ ዲሞክራቲስ ሱዳፍ ተርካንፊ ባየ በርባችሳ ቶኮ ጀቴስ ጅርቲ ፕሬዝዳንት ካቢላን ሄራ ኮንጎ ፊ ወሊገልቴ ሙዴ በረ ኩመለማፍ ኩደጃ ሲልቨስተር ኬሰት መለቴ ሰሚ ከበጁዳፍ ጭቻ ገርሲሱን ሳኒ ጀጀቤ ፈሙ ከንቀቡ ጀቹዳን ዩናይትድ ስቴትስ ዱበቴ ጅርቲ ዱቢምቱን ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ሄዘር ኑወርት ከነላልቺ ሱዳን ኮንጎን ገረ ዲሞክራሲ ተርካን ፈታጅርት ጀቹር አንዱበተን ለሚወን ኮንጎ ያዶፊ ወለቡማን ኢብሰቹዳፍ ምርገ ቀባቹ ቀበን ሶዳ ኦከራ ሶዳቺሳፍ ዶርሲተ ተኮመለ ካድመምቶ ተፍለኖፍ ዲያተን ኬሳ ከንፈደን ፍለቹ ደንደው ቀበን ከጀረን ኑወርት ኮሚሽኒ ወለምኒ ከፍለኖ ቢዮሌሳ ኮንጎፊ አንጎን ቢየቲ ፍለኖን ሙዴ ዲግደሚሰድ ሰዲ በራኩመ ለማፍቁደ ሰዴት ቢየቲ ኬሰት ጌጌሰሙ አማነማ አከተው ወጀቹ ቀበንጀቹዳን ዱበተኒ ጅሩ ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ኮንጎ ዱፋጅሩፍ ሚኒስትር ኢመብየ ኬሳ ዱራኒ ኢማኑኤል ራማዛኒ ሸደይ ከደገረን ተው ዱበተን ፕሬዝዳንት ካቢላን ሆገናም ሞርሚቱ ሲያሳ ዚምባብዌ ተንዳይ ቢቲ አረመነ ሙርቲ ዚምባብዌ ዱረት ያተኒ ኦከረከካሱፍ በይ ፍለኖ ሴራ አለ ለፍሱዳን ይመተመን አቡካቶን ሚስተር ቢቲ ዛምቢያን ማሚለ ሳኒቲቭ ዳታ ሲያሳ ከኑ ዲዱዳን ገረ ዚምባብዌት ዴቢሱ ሼቲን ኩን ገውሳ ዱበተኒ ቱረን አቡካቶን ቢቲ ግልበርት ፊሪ አከጀረኒቲ ፖሊሲን ዚምባብዌ አረ ዛምቢያን አጀጀመነ ሙርቲ አከቢቲን ገረ ብየሳኒቲ ኢነርገምኔ ደበርሴ ዲዱዳን ፖሊሲ ዚምባብዌት ደበርሴ dabarsite kennite jechuudhaan dubbatan. Jaarmiyaan dhimma randeebi'aa jaarmiyaan dhimma kolugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR ibsa baaseen Zaambiyaan Mr. Biti dahata dhoowwattee gara biyya isaaniitti deebisuu ishee dhaga'uu keenyatti gaddinee jirra jechuudhaan gochaan kun seera sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa ka cabsu jechuudhaan mormee jira. Hokkara dhiyeenya kana filannoo biyyoolessaatii booda Zimbaabwee keessatti balbalee ture kanneen kakaasan jechuudhaan namoota siyaasaa garee mormitu ka sochii jijjiirama dimokiraasummaa poolisiin Zimbaabwee qabuudhaaf barbaadaa jiru keessaa Tendai Biti nama tokko. Pireezidaanti Emmerson Mnangagwa injifachuun labsamuu isaa dura Biitiin tuta gaazexeessotaa waamuudhaan hogganaan MDC Nelson Chamisa injifatan jechuudhaan labsanii turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaan jigjigaaf Dirreedhaa jeequmsa dhiyeenya kanaarraa hanga tokko tasgabbaa'anii afurri nagaa mul'ataa jira jedhu jiraattonni. Namoonni hanga tokko wal keessa deemu haa jalqaban malee sodaan walitti bu'iinsi raayyaa ittisaaf humna addaa jidduutti uumamuu mala jedhuun namoonni naannicha gadhiisanii baqataa jiru jedhame. Ministeerri ittisaa gama isaatiin tarkaanfilee nageenyaa waaraa buusu akka fudhatu jiruuf hawaasni olola irraan deebi'a. Fudhataa jiruuf hawaasni olola oofu dhaga'uu dhiisuun akka tasgabbaa'u waamicha dhiyeessee jira. Muktaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Tibba kana nagaa dhabuu naannoo Somaalee Itoophiyaatii fi magaalaa Dirree Dhawaatiin wal qabateetiin raafama rakkoon ture amma ifaan namni walitti bahuu jalqabuudha. Jiraattonni magaalaa lameenuu kan dubbatan namni magaalaa Dirree Dhawaa irraa dubbifne sakattaan hordoffiin jabaan akka jiru garuu sodaalleen duuka jiraachuu dubbatu.
Haalli Dirree Dhawaa keessa jiru akka duraaniitiin amma wayyaadha. Samiisa irraa jimmata sanniin ilaalcha rabshan ture. Garuu ammaaf ammoo jechuun qeerroon ijoolleen abbootii garaa maarree kunniin ta'anii kabbeessu jiran makiinaan oguu dabro oguu bahu taa'anii fattashanii. Ammaaf gaarii jira wanni nama sodaachisu jiru malee jechuun eeguma jiran ijoolleen.
Jalqabaa fi madda rakkoo kanaa kan taate magaalli jijjigaallee gama nageenya isiitti deebi'aa jiraachuu dunkaanonni bakkeen daldalaa kaleedheen gadda cufamanii turan hadha saaqqataniitiin namni walitti bahullee kaasa namni magaala jijjigaa irraa dubbifne.
Karaa magaalaa kana amma yeroo ilaaltu magaalaan amma normaalii duraatti deebite baay'ina jijjigaa. Amma baankiin hin baname garuu immoo toorri daldalaa fi waayyuun baay'ee baname waan baay'ee nama taksisee illee hin jiru wanti qofaa jira. Amma daldallee baname karaan baname majaajii fi taksisee kun hundi ni baname waa baay'ina ammoo wanni akkasii nama wanti yaadachiisu hin qabu. Garuu immoo barbaadaatu jira amma magaalaa keessa wayiitti seenaa akkana jedhanii uummata baay'ina kan sodaachisaa jira.
Maaltu seenaa jedhanii sodaachisan?
Niigoolichi keessi seenaa ama jarri lamaan wal lolan maaree jedhanii sodaan xiqqoo kanuma jirti. Kana achi wanni baay'inaan amma magaalaa karaa magaalaa yeroo laallee tasgabbooyti amma.
Magaalaa jijjigaa fi Dirree Dhawaallee haa ta'u nageenyi hanga xiqqoon libsuun haa mul'attu malee sodaan ammallee lammiilee irratti ni mul'ataadhaan kaasu jiraattonni. Hawaasni garaagaraa keessattuu lammiileen Jibuutii gama biyya isaanii deemaa jiraachuu isa kanaaf immoo konkolaataaleen dhaabbataniitiin kan dabareedhaan fe'aa jiran ta'ullee namni magaalaa Dirree Dhawaatii dubbifne nutti himee jira.
Warri Somaalee Jibuutiidha bahuutti jiran.
Maali?
Jechuun waan ta'eef mangisti isaaniillee akka isaan ba'an wanta jechuun jiran. Baasii dhaabatu jechuun namoonni qabamsila Jibuutiin jira beektee bika Faransaayi hospitaal jedhanii jechuun hospitaala Faransaayi tokko bikkasanii qabamsilli Jibuutiidha. Bikkasanitti makiinaa salaan baas kana dhaabaniiti achirraa fe'atee gara Jibuutii adeemu alillee argee jira jechuudha. Makiinaa salaan baas kana makiinaa sadii jira bikkasan ka dhaabatu.
Haalli kun keessattuu akka tasgabbaa'uuf sirriitti hojjetaa jirraadhaan dubbata ministeerri ittisaa. Ministeera ittisa biyyaatti daayireektarri indoktireenishinii fi quunnamtii uummataa meejar jeneraal Mohaammed Tasammaa akka jedhanitti isa kana tasgabbii uumuudhaaf manguddootaa fi jaarsolee biyyaa wajjinillee taanee hojjetaa jirraa jedhan.
Ifedirii makkalaakiyaa saraayit ከክልሉ ፖሊስ ጋር በመሆን ፌደራል ፖሊስ
ራያን ተሳ ፖሊሲናን ነው ፊ ፌደራላ ወሊንታውዳን ሐለ ከለሳ እንገደ ጫላ ሐራ ተዝገቢ ፊ ፌጀራ ጫልማ ኡመታ ፍራያን ወሊን ሆጀተን ኩን ኡመታ ፊስ ተዝገቢ ጫላ አከፍዱፍ ጃርሶታ ፊ ኡጋዘተ ወሊን ሆጂን ሆጀተሜ ቡዋ ፊዴ ሐራ ማጋላ ጅጅጋ ኬሰ ተዝገቢን ዱፌ በጃጅን ሶቾው ኤገለጅራም
ሶዳሌ ነገና ሙልአታ ጅረጀደን ሐዋስኒ ገማገማን ገረብራቲ ከምበቃቱ ጀደሙን ወልቀበቴሌ ሆሎለ ናኖ ከነኬሰቲ ኦፈሙ ሐዋስኒ ተስገባ ሄላሉ ቀባዳን ዱበቱ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ
የአካባቢውን ሰላም የማይፈልጉ እና የሰሞኑን
ኡምኖኒ ነገኝና ንቻይ ምርባን ጄቁም ሰይት ፉፍሲሱፍ ኦሎለ ጄቁም ሲት ቡፋ ጀዶፋ ካንጅረን ሴተው አሙሌን ነገኛ ካን ነገኛ ኤክሲሱ ጫላ ገማ ሐዋሳት ገድቡዳን ሐዋሳ ተስገበሳ ጅሩ
ያለበት ሁኔታ ነው ያለ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲፍ ቆፓይ ሙክታር ጀማል አዳማ
ሰዓቲን መገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ተቆስ ነው ብራም ሞዋሬ ቦደ ሰዓት ተቆፍ ደቂቃ አፍርተሚ ተቆተ ኤራወሌ ከናን ሰገንታ ሀፍት ጨይን ከማል ኢብራሂም ወለይሳፍ ህዱ ገለተይፈን ሚሴንስ ኮንግረሲ አሜሪካ ማይክ ኮፍማን ጅጅረመ ቡአቀቡ ሞቱማ ሙሜ ሚኒስቴራ ሃራ ኢትዮጵያን ፉት ጅሩፍ ጀደ ኢትዮጵያ ደቁን ሙሚቸ ሚኒስቴራ አቢ አህመድ ወሊን ማሪያጁፍ ቆጲ ተውዱበታን ሶራን ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን አሶማ ዋሽንግተን ዲሲ ኢመደሙ ዴም ሰሳኒቲቭ መተድሪያ ዳዳረት ዱብሴራ ኩኖ
አየላ ማካሞልተን ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን መሴንሶ ትራኮ miseensota paartii Rippaabilikaanii rakkoo Oromootiif lammii Itoophiyaatiif dubbacha bahan keessa tokko. Miseensota Kongireesii Ameerikaa Seer Wuxinee Marii Ameerikaa baase ka HR 128 jedhan kakka Itoophiyaan mirga namuu fi jabeeffate tolchuu fi seer suniin mudduu fi deeggaree ba'aa keessa tokko. HR 128 akka Itoophiyaatti namni mirga qabaatuu fi mootummaa namni cuftii qooda keessa qabaatu tolchuu fi mani murtii mani marii Ameerikaa irratti walii galeetiin seenitii Ameerikaatti dabarsuuf irratti walii gale. Seerri suniin akka Itoophiyaan mootummaa goomittaa qabu yookaan ammoo wayyaa qabu qabaatu mudda. Seerri sun tolchuu fi mani marii irratti walii galeetiin gar seenitii dabarsuuf aduu jedhu Itoophiyaanuu jijjiiramte. Seer kana nama Oromootiif lammii Itoophiyaa biyya ala jiranitti marroo hedduu hiriir ba'eetiin rakkoo himachaa miseensota mana mariitii fi Kongireesii Ameerikaa illee amansiifachaa asiin gahan. Kongireesmaan Maayik Koofman Ameerikaa godin Kolooraadootii filame. Amma ganna 11 miseensa Kongireesii Ameerikaa ta'e hojjechuu jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa nama kum hedduu hidhaa baase paartii mormituu biyyaatti galche qabsaa'ota mirga namaa hedduu waan hedduun himatane. Waan himataniin rakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarsee jedheetiin waan hedduun faarsa. Akkana jedhe nama akka malee qaroote akka malee mala qabulle bulchaa akka malee jabaate bulchaa Itoophiyaa gada dansaattiin deemuutti jiru. Kunin akka herreega kiyyaatti Itoophiyaa bara haaraattiin deemuu jira jedha. Kongireesmaaniin kunin mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa kaduri Hayilemaariyaam Dassaaleny seer Wuxinee 128 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbate.
With the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express
akkan jedha marroo hedduu ambaasaddar Itoophiyaa is lakkisi ministeer haajaa alaa Itoophiyaatiin iyyuu biirootiyyee Waashingtan DC jirtu keessatti waan rakkootan irratti fi waan seera kana fudhachuu dhabuu isaan irratti marroo hedduu wal dubbachaa baanee jedha. Seer Wuxinee Kongireesmaan jedhu kunin deeggara ba'e kunin jijjiiraam Itoophiyaattiin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe itti dhugee. Seerri kunillee jijjiiraam Itoophiyaa dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedhu Kongireesmaan. Adoo silaa miseensi mana marii Ameerikaa seer Wuxinee HR 128 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuuf mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started, that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Biin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii Wuxinee kun hojjate keessaa tokko jedha.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
naabilbileetiin jimaata onanasiya ganama saatii Kolooraadootti naabilbileetiin amma mirga namaa Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaa arganne bulchiinsa muummee ministeera kan jalatti naan jedha adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanneen bilbileenatti himaa jenna. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya naga dhoowwantaa akka Al-Shabaab sun fa'aa loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sun irratti ammoo wanni isiin irraanfadde duullee hin jirti jedha miseensi Kongireesii Ameerikaa kunin.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States in the war.
Akkan jedha akka herreega kiyyaatti Ameerikaan marroo hedduu rakkoo Itoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka herreega kiyyaatti United States gam kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha Kongireesmaan Kaufman. Kaufman nama kum hedduu Ameerikaatti. Namni kum hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that he's just, they're very optimistic about him.
akkan jedha namedduu wagaa fadhee namedduu qoradhallee waan dhufaatii isa tanaa fi waan namii hedduun akkan baheetin simachuu isa tan namichuftinuu dansoomisa dubbata akka malee abdii irra qabanillee ministeer haajaa alaa taateennaan gara hedduu qoradhee jennaan namii abdii irra qabaa jedha abiyyi marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itoophiyaa karaa qajeelaattiin deemu jechuun dubbate kongireesman Koofman. Taatullee namichuftiyyuu akka kongireesmaanii kana muummee ministeeraan faarsu fakkeenyaa fi bombeen waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumii Dr. Abiy simachuuf baate duratti darbataniitiin nama galaafatte hedduu mammadeessiti tan keessa tokko tana mirkaneessiti. Egi muummee ministeera Itoophiyaa Itoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nam yaame namedduutti biyyaa dachaa'u jira. Kongireesmaan Maayik ammoo nama Itoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Waashingtan DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebelebeluun jedhinaa natti goraa nuqqubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbate.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
Right.
But they really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magaal Denveritti nama Itoophiyaatiif Eertiraa kum hedduutti keessi qubata. Daldalu fiillee qabanii nama hedduu kee jirallee hawaasa hedduu kee jirallee akka dhageenyatti nama Oromoo gara 200 caalutti keessi jiraata. Walumaa galattuu nama Itoophiyaa garhuum soddomaa keessa jiraata jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu Denveritti bahu tokko miseensi kongireesii Ameerikaa Maayik Koofman waan wal odeeffannee waan irraa ba'anee jennaa nagaa walitti dhaamanne wal galateeffannee hoblaan gargari baane.
Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, galatoma, and it's your last word.
Galatoma. Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Tarratanum, ansora ala keeti, nagaan bulla.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. San dura wallee kana haa dhageenyu.
nabi bonisi nama gamachisa ayo oromian bogayu amesa ikimbulmani isi siraba gadati demokrasi mara ilmansi hamati ilmansi hamati amis biya kaba biya biya chantu
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaa naga tokko siin dhaggeessisaa. Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD heera Itoophiyaa keessatti keeyyanni 39 biyya diiguudhaan kan tumame jedhee balaaleffachuudhaan keeyyanni kun akka haqamu gaafatee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti nageenyaaf mirga lammiiwwanii kabachiisuudhaaf mootummaan tarkaanfii yeroo isaa eeggate hin fudhanne ka jiru MEAD badii dhaqqabeef aangawoonni akka seeraan gaafataman gaafatee jira. Akka Mallaskaachuu ammaa gabaasetti MEAD ibsinni arraa gaazexeessotaaf kenne kabaraa aangoo ihaadik tumameef beekamaa ta'e keeyyata 39 ka fuuleffate ture. Yeroo ammaa lammiiwwan biyyattii hedduun kan buqqifaman lubbuun lammiiwwan hedduus kabade sababaa keeyyata kanaati jechuudhaan balaaleffatee jira paartiin kun. Pireezidaantiin Ertiraa Isaayyaas Afwerqi arra jila mootummaa Saawudii Arabiyaa ministeera dhimma alaa biyyattii Abdel Al Jubeeriin hoogganamu arra mana mootummaa isaaniitti simatanii jiru. Ministerichi dhimma alaa Saawudii xalayaa mootii biyyattii kan Saalmaan bin Abdulaziz irraa ergame kan hidhata seenaaf obbolummaa biyyoota lameen gidduu jiru cimsuutti fuuleffate pireezidaantii Isaayyaasitti kennuu isaanii ministeerri beeksisaa Ertiraa obbo Yamaanee Gabre Masqal fuula tiwutarii isaanii irratti beeksisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Jooseef Kabiilaa filannoo dhufuurratti akka dorgomne beeksisuun isaanii gaariidha jechuudhaan simattee jirti. Kan Koongoo dimokiraasessuuf deemu tarkaanfii baay'ee barbaachisaadha jetti Yuunaayitid Isteetsi. Pireezidaanti Kabiilaan heera Koongoof waliigaltee muddee bara 2016 Silvestar keessatti mallatteessame kabajuuf cicha agarsiisuun isaaniitti jajjabaachuu isaanii kan dubbatan dubbi himtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Heezer Nuweerti. Lammiiwwan Koongoo yaada ofii walabummaan ibsachuudhaaf mirga qabaachuu qabanii sodaa hookkaraa sodaachisaaf doorsisa tokko malee kaadhimamtoota filannoof dhiyaatan keessaa ka fedhan filachuu danda'u qaban ka jedhan Nuweerti. Koomishinni walabni ka filannoo biyyoolessaa Koongoof aangawoonni biyyattii filannoo muddee 23 bara 2018 biyyattii keessatti geggeessamu amanamaa gochuudhaaf hojjechuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiran. Hoogganaan mormituu siyaasaa Zimbaabwee Tendai Biti arra mana murtii Zimbaabwee duratti dhiyaatanii hookkara kakaasuudhaaf bayii filannoo seeraa ala labsuudhaan himataman. Abukaatoon Mr. Biti Zaambiyaan maammila isaaniitiif daata siyaasaa kennuu diduudhaan gara Zimbaabweetti ergu isheetu kana fide jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,720, 12,110, 12,130 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.